Hebe.
Hey, yani kuna muda yani umepumzika lakini akili inafanya kazi.
I know because I ask myself things every single day.
Okay.
Walk,
I was born to win. Kinchafua pia was born to clean. Jakuwa wezi bato na mimi. Respect is free, sijali kabila wala dini. Sipo nijia jumi na kushukia chini. Proposals are beef, wacha nzisambala t-shirt. Chana adusiku net mena hustle mission. Ni mali zi flow, no swaggers, new addition. Mchezo no control, sitaji substitution. Sadoki moja ni kina Young D
kama buku.
Kina runya ndo kabisa Chameleon moja na nusu. TMA Academy, funzo wajui zaidi ya tuzo. Mina two faces, kindisio ni new cases. Tamwaga damu chafua dressi. Yes, yes, yo, already have mercy. Labia mnishinde kwa kelele ila sio verses. Pidi mwisho wa msini kwa punguza lesi. Sifa bila malipo mwisho wake stressi. Na mwenenja hana choice kila kitu yesi. Kisikia some noise jwe na mada kesi. Kikuzumu on my radar mia taskuoni. Zaidi ya kompreni, open your brain. Wezo wako mdogo rudi shulo kakutreni. Kiona ra, jua watu wamepitia pain. Ulimi umelamba too much a train. Leto gari plane, chuki nafanya na complain. Close your eyes, pray for loose and the Ukraine. Michongo ikauki kama tumeanika kwenye rain.
Kila kukicho mishe mishe,
I want it.
Tafta di kwenye mission,
I want it.
Sichague wapi nipite,
I want it.
Mewe na kila position,
I want it.
Jalishu unasemaje lakini unasema nini?
I was born to win. Win, 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 win.
Unachotaka utapata, ukipata utadata, ukidata utambuata, ukimbuata swa dakta. Tamaa tuwezi kata, tuchakosa tukapata. Tumesonga masafa, tulipoanzia haikuwa hapa. Sitoacha kuwakilisha again and again.
True.
Tana kinukisha bilata ya top 10.
True.
Mwenda kwa miguu wakai kwenye foleni.
True.
Navokuja fast utasema siku ya deni. Kikuzumu on my radar mia taskuoni. Zede kompreni, open your brain. Wezo wako mdogo rudi shulo kakutreni. Ukiona ra, jua watu wamepitia pain. Tunakula kwa jasho, unakula kwa macho. Unataka utoboy na ujuu chochote kusu hustle bila hard work pay,
pay.
Hakuna kifuatacho, yu akili chafu. Amboy fire takuwa damu. Mwenye nacho ongezewe, mwenye wivo meze mata. Ni unakunywa sumu wewe, unataka mwingine afe. Tumsikize nani, kila mtu anasema lake. Sikusha sema, kila mtu apambane na hali yake.
Unatazamwa na familia, madogo na kuangalia. Watoto na kulilia, mfukoni unatamia. Wazazi walikuaminia, ujui wapi utanzia. Kabla kuanza vuta picha kwanza wapi utashia.
I was born to win, kinchafua pia was born to clean.
Clean.
Jakuwa wezi bato na mimi. Respect is free, sijali kabila wala dini. Sipo nijia jumi na kushukia chini. Kikuzumu on my radar mia taskuoni. Zede kompreni, open your brain. Wezo wako mdogo rudi shulo kakutreni. Kiona ra, jua watu wamepitia pain.
Kila kukicho mishe mishe,
I want it.
Tafta di kwenye mission,
I want it.
Sichague wapi nipite,
I want it.
Mewe na kila position,
I want it.
Haijalishi unasemaje lakini unasema nini?
Yani kuna muda umepumzika lakini akili inafanya kazi. Hey bwana,
born to win.
Sodoki. Hey, na Baraka the Prince. Yani the Prince na msukuma mjanja. Basi mshaba, basi mshaba.